Welcome guys, welcome back.
Start, wewe.
Ay, ujanza. Okay. Welcome guys, welcome back to another edition of the Escape Podcast. Back again. Unajua tumeenda awe. Tumekuwa awe. Nasikia hiyo feedback. Ah. Huh. Anyway, tumekuwa na kitu ime happen jo.
Ni sawa lakini.
Nini?
It's all for you. Content ni yenu kusikiza si.
Nini ya sauti? Hadi mimi nashangaa.
Unaisikia kwa nini?
Hebu ongea sahi.
Rada.
Ai, kusawa. Anyway, umekuaje? The past three weeks.
Ni Abdalla. Nimeji introduce ka Abdalla.
Zii.
Faraj. Lakini, echa nianze kutumia Abdalla siku hizi. Yo ndo jina iko kwa ID. Niache kutumia jina ya babu yangu. Mi nimekuwa fiti. Nimekuwa na stressful week. Nimekuwa na makazi mingi. Si hata week. Hizo siku tumekuwa away for almost 1 month.
3 weeks. Three, 4 weeks. Yeah. But tumerudi.
Nimeshikwa jela, nimekaribu niibiwe simu, nimefanya nyingine.
Bro, umeishi.
Nimetravel, nimeenda hadi Namanga. Nimefanya to mob within your 3 weeks because unajua hakukuwa na pressure in life. Feel life. Una move, mimi naonanga bob. Unaona kama zenye size una doa kesho asubuhi.
Usiwori. Itakuja. Itajipanga.
Itajipanga. Kisha tizo na za
kutulia. Utalala njaa.
Usikirie kaa comrade.
Kuwa smart.
Nime kwa fiti. Nilikuwa nime hata man. Nilikuwa nime miss kuongea kwa mic. Kuwa nilishia content na knowledge nikona. Ile knowledge nikona. Unajue vida. Umse flani wa Nyeri na Shikongo. Sijua likuwa
mbele. Uwa ngwai.
Ile
knowledge nikona. Bala. Ala. Kwani alikuwa hiyo mimi nilikuwa aje?
Mr. Fingina anasema.
Kwani amko keen kwa darasa? Kwani amko keen kwa darasa?
Anakumbushanga nani modeto wa bio form 1 na
2. Alikuwa nani bo. O model alikuwa nani bo. Alikuwa tu na personal, tulikuwa na personal beef. Mimi na yeye. But yeye tu alikuwa na umama basically. Si mama.
Alikuwa na umama.
Sidai kuchomea wa mama. Yeye ako below.
Ako chini ya hiyo
umama.
Alikuwa tu usoro mingi like.
Mseni saa nilijaribu kukunini. Niliplay a trick on you. But ni usha ni punish. Siishe. Bro, saa unashikilia grudge. Unashikilia grudge mpaka... Mwaka nzima bro ameshikilia beef mwaka nzima. Mi admin nashangao mse kwani how much hatred are you carrying in your heart? Kushika beef for 1 year.
Sisi eti ni mtu
jo
like si mtu mmefanyana kitumbana eh.
Mi nashangao mse bro alikuwa nani enyewe hadi tu nikazoea tu hadi before ongee nilikuwa natoka tu class. Naishia najua next ni biology. Aye, mi nikona free lesson. Chani ishiye. Naishia story zangu after daru. Ishe na rudi. Tunapitana tu. Kitoka daru, mi nikiingia.
Kama na amko daru, hakujui na mumjui.
Lakini siko na mnid. Anyway. Nende likuwe na mbo. Unaona? Nili make sure.
Unaona life vile tu kwa fair. Form 1 na 2 tulipata mode wa bayo mwenye na suck. Alafu form 2.
On 3 na 4 tukapata best teacher
ever like teacher zote angekuwa kai
zero pressure kila mtu angekuwa
tu sawa na shule
high school ingekuwa tu fun
ndo kwa maana mbona mtu wako high school na mtu wako university wako almost the same
thinking,
akili ku thinking capacity yao iko almost the same so like mbona the way tunakuwa carried up our uni. Si tungekuwa tu hivyo pia high school. Like wasetu wakue free. Msa neza fanya kaya na die. Like isikuwe nizo restrictions mingi. Unonaji.
Inyo.
Like freedom tuko nayo in university. Tungepatu yu kitu tukua high school. Okay, ingekuwa limited kiasi.
But Lazima tuko this.
Misi yonika kuna kitu enye. Ningefanya nikiwa high school. Enye sifanyi saizi. Like ni the same shit. Wewe umekuaje lakini?
For the past 3 weeks man imekuwa on tutu za shule na jamii nimerudi shule jo.
Na mtu amerudi shule.
Azi like saa yetu sando shule shule unarada.
Shule zote ni shule. Bora bora iko na mwalimu na wanafunzi.
Eh. Zii but sasa si niko na ma workload too weird. So niko nikizifanya. Unajua kwanza pia mamao sando tumepata mao. Ya high school si math.
Ile ya first year alikuwa ni mko mnafanya nini?
Ilikuwa easy.
Introduction to computer.
Zii like kwa fanya mao but sasa tumeingia sasa deep into math.
Oh. Hey, mi math yenyewe ilinishindanga tu roho safi. Kutoka high school nilisema nilinua una tu vile wali introducing letters kwa maths.
Yeah, ukati hapo.
Nasema yes, mimi najua tu numbers, letters tutajulia kwa English na Kiswahili. So like mi maths hey, but so go bad. Ningepata maths high school ningekuwa nisha drop at IIT high school university.
Ningekuwa nisha drop. Ungekusha drop.
Hizi ningekuwa pale pale World Queen. Adapter pesa. Eh?
Eh hey bro, so la sema, wajibu kusema. Wajibu.
Wajibu. Si attack mtu, mimi hiyo ni comment to Bob, usifeel. Unaona
mimi hadijafanya anything. Mimi nashangaona nitaza
nini. Najua una feel uko unaona una relate. Lakini usifeel vibaya. Otherwise guys, leo episode ya leo tuko tu mimi na Bob. Wengine wako busy, wako mashughuli ma 1-2 wanatafuta nini, wanatafuta knowledge yenyewe si tuko nayo
nini we wanatafuta knowledge yenyewe si tuko nayo ndio maana si tuko hapa tuna desa kuwa
tuna deliver knowledge to you guys
au knowledge
tafuta huko
eh yeah just keep lakini ukweli hawako nani
kosi na aim yako okay man.
Don ako wapi?
Don sijui ako wapi.
Kadhomi ndo najua peni yako.
Ako mali.
Tajisemea.
Ako pazuri. Bora ako pali pazuri.
Ako poa, ako poa.
Ayo ni poa. Ehe, Sam umekuwa aje.
Sasa si, acha ni washo sasa conversation flani. Nilipata na mraz flani.
Ehe.
Bro, ilikuwa interesting. Tulionge kwa 6 hours. Kutoka 11 hadi kitu 5. Tumekaa tu mahali tunaongea tu anipe filosofia yake. Juu unajilianza vile tu niko tumetoka Daru. Sasa nikaanza kumuuliza.
Like, what seems wa Daru? Sio nilipata na nje.
Nikamuuliza like mbona nywele yako umeiacha tu hivyo? Like nywele yake tu imemea. Si ni clean yes. But nywele yake tu imemea na imeshikana, imekuwa dreads.
Like ameachilia.
Ameachilia tu nywele ime. Sasa nikamuuliza
agenda ile mnafanya ngine tongaje?
Ni
Mr. Fenu wa Madrid. Yenye mnataka kufanya sasa. Retouching ama nitongo?
Retouch.
Retouch. Akufanya
ngine. Ajafanya. Yes, ni kama unaona kaa nywele yako sahi ukiacha kuichana na hiyo fale nyingine unaifanyia hiyo kuchana na kufanya sijui
nini. Saje kuchana ni ufala aje.
Hiyo ni colonization.
Sasa gani mtu askai vizuri? Si kila mtu na preference yake.
Unaona sasa yeye alikuwa ananiambia exactly vile umesema kukaa vizuri. Akaniuliza hiyo kukaa vizuri inamaanisha nini? Akaniambia yeye haishi in physical world. Yeye anatafuta higher celestial nini?
Existence. I don't know weed drugs.
Zihumsel niambia uras kwanza hadi ngwai like weed. Ai hawafai kusmoke. Kani real ras au smoke weed?
Acha bana.
Wala aliniambia hivyo wao. Like wanaita hub. Hub ni
nasi tunaitanga hub.
Sasa yao hub si ya kwa smu. Hub ni ka essential ya kupea vitu zingine.
Nika usuzo be weed uko kwa ni kama warubaini. Unajua warubaini?
Yenye inakuanga na
sijui nimesahau
jina. Iko na nini?
Inakuanga medicinal. Alafu like ni sijui kama iko na harufu. Mimi hata nimesahau. But najua ni warubaini itwaje kwa English.
Abu i Google. Manu imeikolize. Imeisha.
Okay, sijaangalia, acha niangalie. Lakini hii team. Kama una support Manu, maze tu take heart, tukubali hii team iko chini. Usikusi expect win saizi like. And sijui hata tunaweza fanya nini to come back. Lakini tuki come back Bob. coming back bigger and
better. Mekwa mkisema hivyo kutoka kutoka u nani atoke Ferguson. Kutoka Ferguson atoke ya mchapata anyone mwenye neza fill his shoes.
Tukipata Ferguson mwingine. Nimtri, inaitwa Nimtri.
Unajua?
Sasa like Nimtri. Ina cure 40 diseases.
Gani na gani?
MSG. Ten kusomee ten. Use of eye stuff. Treats acne. Nourishes skin. Treats fungal infection. Useful in detoxification. Increases immunity. Insect and mosquito repellent. Prevents gastrointestinal diseases. Treats wounds. Hizo ni the few. So unasema hub kuhumse ni kai stuff. Like ni.
Hey, hub. Sasa ya likuwa niambia. Kuna na njimu na watu ingine. Si wanachukuanga bad.
Watu ingine.
Wanai abuse. Unaona. Sawa wanachukuanga leaves. Wana grind hizo leaves. Wana blend. Wana kuwa na. Wana blend na nini ingine. Ndo wapate oils. Na hizo ma stuff. Hivyo ndo likuwa nchapia.
Ile nini ya high school ya kuextract oil.
Hizo ma stuff. Na anakula hizo leaves as nini. Kama mboga.
Na ugali ama.
Zii. Like vitu natural tu. Yani wao hawa cook.
Hivo.
Exactly. Nungua kwambe umse anaweza tembea. Achune leaf ya mango.
Mkule. Anakula kukula like ataswalu.
Ataswalu. Yo leaf ya mango. Alikuwa ananiambia like. Tumbo yako imeza.
Anafaa nini like nini.
Hmm?
Profession yake ni
computer science.
Umse?
Eh. Anasoma computer science.
Eh, nako okay.
Ndio nilikuwa ndo hadi mimi nikashangaa like okay. Uni mse akona akili. Ile
ni mse umepata tu randomly like.
Zii ni mse umepata na Juja. Hivyo tu. Sasa minipe hiyo story akanipea nikamuuliza sasa like wewe sasa unaishingiaje? Kaniambia yeye maisha yake ni simple. Yeye hajali venye watu watampassive. Yeye borea akijiona na feel yako sawa.
Oh.
Yeye ako sawa.
Na yeye angalia kwa kioo anaona huyu ndo Abdalla.
Sasa bro alini explainia hadi ancient Egypt na ancient Rome na Greek philosophy. Akaanza kuniambia like sisi wa Afrika si ndo mabeast, si ndo maji. Au walikuja tu kutuibia vitu hadi knowledge wakaiba from ancient Egypt.
But ukisema Egypt uko ushua wase uji consider ka Africans. Like ile
kina. Au ni Africans.
Zii achana na kuzo wako kwa kwa.
Hadi ukiangalia hizi ancient scriptures na scrolls. Au wote walikuwa naitua. Ndo ujue si ati walikuwa white. Ilikuwa naitua Ethiopia yote.
Paka uko juu.
Uku chini. Au uko Egypt kwenda chini. Ilikuwa naitua Ethiopia.
Kwa sumani paka Ethiopia inyewe. Ama paka
Zii hadi hapo Egypt. Kwenda kutoka Egypt kwenda chini Afrika yote. Ilikuwa naitua Ethiopia.
Paka Kenya huku.
Hey, Afrika yote ilikuwa naitua Ethiopia kwenda chini. Juu Ethiopia namaanisha.
Sasa namaanisha the whole Africa ilikuwa naitua Ethiopia. Kama juu Egypt iko juu. Sasa ukisema.
Ilikuwa naitua Ethiopia. Like Ethiopia sijui na mean. Sijui. Of the dark out in your meaning hiyo. Yeah, ndo allegedly from nini. Yeah, kini show. Chani Google up on mbio. Meaning of Ethiopia.
All together. All together. Ethiopian rakatak.
Iwifi ya stu di kwa nini.
Si nini ya di mekata ni live stream hapa game ya manu nye tunapigwa. Kina taisha.
Inamanisha something of the dark. According to yeye, me come back.
2-1 Buddha. Mna kwa Maniu. Acha ni change words zangu.
Maniu wako chini.
Scott McTominay is a... Nani harima guwa na assist boy yake apili. Thank you. Thank you, Lord. Alhamdulillah. Wow. Ebu nkushobo. Ebu nkushobo. Boop, chiki.
Asulisema una jezi ya mani, we ni mbongo.
Asulisema hii season. Hii season by this is day jezi ya mani. Kuna day kudibaia jezi. We ni baia team ingine, Inter Miami, Barcelona, Harambe Stars. Azii, uneza nibaia mani, unawame, wame come back at least.
Azii, Old Trafford. Anyone
home? Hey, bro, squeeze hakuna cha Old Trafford na away.
Ndio hiyo ndio bado mko chini.
Una
furahi. Wewe utume digress. Oh. Nilikuwa nawapea ancient Egypt. Sasa alikuwa anasema Ethiopia sijui na maanisha sijui of the dark. The people of the dark. Kitu kama hiyo.
Oh, so hiyo ilikuwa ni dark humor. Ngakatupatia hiyo jina people of the dark.
Sasa as in tulikuwa black, so alikuwa tuta hivyo. Sasa Ethiopia ndo si Ethiopia ndo ilikuwa sasa wale maji.
Na walikuwa black. Mm. Kama walikuwa Egyptian si black sini
kwa kitambo ni okay according to Waras na nini wote walikuwa dark anyone so, from yo, Africa walikuwa dark
yote kutoka paka huko
tulikuwa dark ndi sasa wao wakaanza kukuja
but ukiangalia kutoka ile time ya kina nani si Egypt ilikuwa na kina farao kwani farao walikuwa dark wapi imesema hivyo
wapi imesema ni wazungu
hakuna
exactly so, tulikuwa Africa hadi kuna theory fulani usema Jesus was black.
Sadi kuna hiyo nini ya black.
Anyway. So alikuwa ananichapia like ancient Egyptians. Walikuwa na knowledge ile. Knowledge of life. Si ati knowledge.
Ile knowledge niko nayo si hiyo.
Knowledge of life ya higher dimensions, ya higher beings. Ndio waliweza kujenga hizi mapyramids. Like unashangaa hawa senyo wako na vitu ka steamer na machines wanabeba aje boulder iko usijui one more than a ton
ziadi ukiangalia the architecture
hadi hadi design na venye na civilization yao ilikuwa tu no na organization yao ilikuwa tu no
sio pyramid unajua akaanga hivi na huko ndani si ni
na zote sijui zina align to a particular direction na iko na wana preserve bodies za pharaohs au
baadhi pharaohs bado hadi leo wako
mummies
azi like kuna like
kama zizi si mission institutions si same
bado kuna kabaka kuna kabaka Uganda bado
kuna kabaka lakini ako recognized with any say exactly ana any power ana any power ni kama hiyo ni ka ceremonial kama ya UK
na nini na ukiangalia sasa nini inaitwaje tukisomanga agrarian revolution high school ilikuwa ni Egypt
ilikuwa Mesopotamia
Mesopotamia by the way na kwa ngapi?
Si huko acha ni Google channel mtu sikuja kunifact check.
Boba kuna stories za jaba.
Jo, acha ni Google we. But sikuweza search.
Bro.
Mkochini bro Bright ile Brentford. Brentford bila Ivan Toni si Brentford.
Mimi najua. Najua pale tuko boba. Ndio kama niko happy. Juu ingekuwa
iko in Iraq. Mesopotamia is in modern Iraq. Is modern Iraq.
Oh, mimi kwa fikiri ingekuwa Egypt huko.
Zi. But tunaona tu iko hiyo region. Iko karibu na
si ati ni walianzia huko huko kwa Romans na.
Na nakwambia civilization like knowledge ilikuwa na sasa alikuwa ananiambia ati au ma Romans walikuwa na Greeks walikuwa nakuja na learn from ma philosophers wa Egypt. Wana learn new knowledge of life and then wanaenda na spread kwao. So ndo wako kwa na philosophy, Roman philosophy na Greek philosophy na hizo stuff. So ndo yao ikakuwa more prevalent juu Roman, the Roman Empire ilikuwa like, walikonka almost the whole world.
Oh yes.
Ndo waka, na maadi kalenda yao sisi tunatumia Roman.
Ya 2023. Na nini, ukiangalia pia ini tuwaje. So ndo wakapatia like, wanazipatia sizo jina like sikila tu kiambuna tukisomanga ilikuwa inaitwaje
it was ma Latin language si ndio ilikuwa Latin ndio ilikuwa like language
sasa unaona
juu ya Roman hiyo kukonka ma country
haungefanya hivyo ingekuwa tuna recognize Egypt
Egypt ndio ilikuwa ma beast sasa alikuwa ananiambia like hiyo kujudge mtu based of looks ni kitu imeletwa na outward wazungu alikuwa ananiambia that si Afrika tulikuja tuka weekendio tuka culture yetu ikakuwa mutilated alafu tukaambiwa culture yetu ni mbaya ndio maana kanipe history ndio maana sijui ndio maana alikuwa anasemaje alisemaje exactly ndio maana like tuko poor na oppressed bado juu tungeamua tuishi our own way. Sai kila president angekuwa na madread nywele tu yao juu hivyo ndio tulikuwa Africans tulikuwa na madread tuko big bodied, tuko na muscles bro.
Kama last one ni waje. Ah si wa God must be crazy.
Eh eh ni sawa tuko hivyo but sisi mafala.
Salasia.
Tuko na se?
Salasia. Unajua Peter Salasia.
Zi.
Ngoko taka yeye si wote.
Una sasa
mpi mwenyeji climate mambo ya climate change huyu mwenye.
Zi said seen mafala tujui tunaendelea.
Mafala like
as you ni another case they could speak on him. But anyway. Tungekuwa tu ile hadi tukienda business meeting Madrid zinafika kwa floor. Nani anaweza kupima? Anaweza take advantage of wewe ukikaa intimidating your design. Uko big, uko Madrid zako.
Mwanaume wa miraba minne.
Nani ange take advantage of wewe? Sasa tukakuja tukaambia hey, ni mbaya nyoa. Kwanza hiyo kunyoa ilikuwa juu ya slavery. Ndio muuzo wa slaves lazima ungenyolewa yote.
Na wao wanyoi zao wanatunyoa tu.
Alafu mnaekwa pamoja nyoa wote kama objects, mnakuja mnapikiwa. Mtu anakoa yeye, mtu anakuja Black Friday literally.
Ni umeenda soko ya kununua azio ukaikwenda huko.
Soko ya kununua?
Kununua mbuzi kondo hizo shit. Vile unaenda.
Oh, zinaendanga
hivyo ndo asali kwa kiuzwa.
Imagine. Ancestor wako alifanyiwa hivyo. Sasa alikuwa ananiambia
ancestors wangu wakufanyiwa hivyo. Bado tuko huko kwani hawako na nguvu au kupikiwa ende si tungekuwa nimejua.
Bado uko huko?
Eh, Spengness hizi ningekuwa US.
Si labda great grandfather wako aliishia.
Alafu
yeye ni slave huko akona line Z, akona line yake. Alikuwa shacha watoto
labda useme.
Akona line yake, bloodline yake nyingine huko. France.
Mia di si African.
Wewe ni African bro. Unaona wewe umechukuliwa na Babylon. Nafaa di nilete umbras kwa ongea waambie.
Yeah, next episode tuletea umwambie. Unamjua sio? Umuite, muinvite.
Amuita nimwambie kuje. To speak yo. Akaniambia akaeleza hadi venye urasi ilianza. Ma 1930 huko. Wenye kulikuwa na prophecy yenye inasemekana that a leader in Africa atatokea mwenye ata bring Africa back to its nini, like
so your prophecy bado jafika
then Haile Selassie aka aka nini ndio maana wanakuanga wame rank Haile Selassie juu hiyo prophecy limekivo na kina Malcolm X.
Alafu mimi na dai kujua na Caribbeans walijipata jamani wao slaves bado
ni slaves walitupo huko
ndio Caribbean kafa so like walienda kwanza kazi alafu after
waka hepa au ni watu wa hepa from a plantations wakaenda chini nini
bado tu ni Africans
kazi. Ni Africans wote si wote ndio maana itang Africa motherland
wamekuwa wametu rank
si ndio wote kila mtu kila life ilianza Africa
mu appreciate kwa African much like imagine ungekuwa mzungu saizi
okay. Simba yako mzungu
Simba like yani si yetu ungekuwa mzungu but any like isha happen you are African mbona umeyo na umdem flani black anasema yeye ni white like mbona ufike hapo like what's so bad about you na mimi like blacks vile tuko beautiful man hii color blacks ni tamu
sasa ndo akaniambia world iko benye iko like iko fucked up gear sisi tunaonana based off appearance
onana
nyewe watu mali mnapitia based off appearance. Akaniambia tukidrop hiyo tungekuwa mbali sana. Like tungekuwa developed vibaya sana juu tungekuwa na vitu kama hatred na tungekuwa na hizo manini mbaya.
Zi huko sure Africa bila wazungu ilikuwa ile kiko so perfect. Silvers ilikuwa na shida zake.
Ilikuwa bro tulikuwa tunaishi like, maisha easy. Ukiangalia mbona sisi hatukuwa ati na ma science inventions na ma
zi but nini? Utaki development.
Na msema hiyo ilikuwa maisha mbaya. Wewe sahii ndio usurvive una need nini? Ndio usurvive na useme kwa na comfort.
Bob, hadi sahizi nipatiwe nyumba, nipatiwe gari, nipatiwe food. Bado nitataka ku
ndio hiyo. Unaona sasa hiyo si the ideal way of living. Jusa ini system. Ini system imekuwa built from hiyo greed na hizo ma flaws za ma humans. hii system tu huko. But venye Africa ilikuwa before ilikuwa, bro, food iko readily available.
Eh, hiyo si shida.
Mbona uende ku steal from neighbor wako?
Wewe ndio mimi nakuuliza, acha na hiyo time hiyo kita. Like saizi utakuwa satisfied.
Si ndio nasema saizi sitakuwa juu niko na hiyo nini? Hiyo human time. Nini? Hiyo time, time bro, hiyo time nakwambia sai hatungekuwa na hizi manyumba. Tungebaki hivyo.
Tungeona wazungu wamezijenga.
Hatungeona. Hatuna ma TV na ma nini. Si ndio jo amekuja tungewa fend off, tungekosa kuchukua vitu zao. Na tunge stay united. Tungekuwa na kina highly, tungekuwa developed katai.
TV, tukose TV.
Skia, skia, but tungekuwa kitu ni free. Food, tunapata free.
Ayo skatai.
Tungekuwa na wase ya kina, akina leaders ka Haile Selassie wenye akakuwa betrayed by his own people. Umrasu nalikuwa nchapia lake.
Okay.
Tungekuwa hivo. Umsesa hii Afrika saisi ndo tungekuwa superpower. Au wengine sasa ndo wako lesser than sisi. Juu sisi tuko na everything. Hatuhitaji kwenda nje ya continent yetu. Sisi tunabaki tu continent yetu.
Hey, hiyo theoretically speaking, hiyo kitu ina make sense. But sasa kui isha happen.
Like, si ndio sasa ilisha happen.
Sasa hizi
ndio sasa kenye imebaki ni kuji free
from
mind. Eh, free your mind. Hiyo sasa ndio imebaki. Uache hiyo notion za Babylon. That yeah. Yeah. Even though alikuwa ananichapia like watu waache hiyo Babylon na waache kujudge mtu based of looks zake na rather uongee na yeye na umjue na make judgment. Akalafu akaniambia hizi haizi ambia mtu like good or bad ni nini. Hiyo ni kitu mtu mwenyewe anafaa ajue. Like kila mtu ako na knowledge within him or her. Like ako na knowledge. Like God, alikuwa sema God kwao, God si ati ya being mwenye ni ati moja ati tunamfikiria za a being an entity, single entity. Alikuwa sema God ni ako within everyone na life iko within everyone.
Hiyo tunajaribu kuiprocess lakini bado uko.
Alikuwa sema like God ako within everyone na uko na every knowledge you need in you. But you need to soul search. Unafau, eh?
But bado God ni huo moja. But ako, like...
Ako, God always mfikirivo as moja. God ni wewe, God ni mimi, God ni
uwe. Zi, God mini ya
biara. Zi, as in, unasikia, as in, alikuwa nasema, si ati wewe ni supernatural being, but wewe ni manifestation ya God.
Eh, eh, like...
Mini, kila mtu ni,
si,
kila mtu ako na God within them.
Eh, juu, si,
unaona?
Si, tulikuwa created by God, so obvious. Lazima utakuwa na like God ana play a big role in your life na your naitwaje atakuwa yani within city ni ka prezo mwenye ana make decision huko juu ya kuita affect kila mtu lakini anijui sijui kwa nipata like God ako na personal interaction na everybody like see kama leader president aki make decision like sijui saizi tutax wase hajui kama mimi nafanya can exist but hiyo kitu ame imply itanifanikia tatu attacks but hanijui hajui vile mimi ubehave hajui kazi nafanya juu hiyo shit but God ana ako yani into ni like ako ni above everybody ni huo mmoja vile mimi naona like vile mimi najua like God ni mmoja but sasa ako in everybody's life
sasa alikuwa anasema that God ako above you when he square God when a God ko in tandem mko link TV siati God na God aliku
theory zake zote lakini hii ya God
eh hadi mimi zingine si agree na hiyo but ilikuwa interesting kusikia venye anafikiria
okay
kwa alikuwa anasema God any God when a God ni like mko linked siati aliku create ndo akushikilia aku govern like where when I am going harmony it was when alikuwa na explain ni
unajua, weird, pia,
ni interesting
hatuna maumau niko naelewa
ndo
tujifree from me mind ya colonial
tulikwambia story nyingine alinipea interesting ya maumau ya like ndo one like tulikuwa betrayed na our own people when you let independence like umse flani wa maumau alikuwa anaongea kikuyu anaongelesha journalists like kikuyu umse ailewi so English. Ama sijui kalikuwa French ama likuwa nini. So unahitaji translator. So huu first president ndo alikuwa translator. So umse amejam, umse maumau anawaambia venye anezadi wa mada ni.
So unajua hiyo alisema.
Sijui but ni in Kikuyu.
Unajua kuongea Kikuyu.
But ni weird. Utajua nu mimi tu siishi. Utajua tu mimi nimetoka Tao. Najaribu kuongea Kikuyu, utasikia in my accent no pronunciation za vitu zingine. Zack, umse amejam anaongea kia amejam. Hadi inaonekana kwa kamera ame macho zake ziko nini?
Oh, iko recorded hiyo nini?
Eh, ni sijui nikusakie hiyo clip nionyeshe. But umse anaongea ni kama amejam. Alafu so umse aki translate. Sijui anasema nini? Like casually kitu funny. And then
my journalist wanacheka. Huyu translator mwenye ni first president.
Eh, mwenye alikuja kwa.
Mnajua first president.
Huyo sasa aki translate. Ama journalist wanaanza kucheka. So umsi yako hapo in shock. Anashangaa, bro nime o threatened kuwaua.
Na mnacheka.
Na mnacheka.
Kwani mnachukulia kaji.
Umna, hey. Adi akashangaa.
Sasa angewapiga hapo.
From hapo sasa ako anajua. Yeah, ilewi nini na happen.
Jue Bob, imagine ati tumekosana alafu niko hapa na ku threat. Chikiwe Bob minda kupiga ili alafu unacheka. Si unazidi kunikasiri, mimi naweza kupiga
leo. Hapo unajisa ana hapo ilikuwa ni kama amekuja kuongea. Ndio wasikizani hapo iko ilikuwa dialogue. Eh. But sasa si true sana dai wa talk country.
Oh, like ilikuwa ni ile fight ile school like after hapo ndo alienda ama like
si ndo independence tukapata but naona wali betray tulikuwa betrayed. By our leaders walianza ku waka make deals na wase ma waka enricheniwa wao na family zao generations hadi sahi family yao three generations down ama ni how many generations
kutoka independence ilikuwa ni
1964
3 wako ni mimi si hata independence
sulfanya history.
Wow, ni 3. Sijuu itakuwa hiyo yao. Alafu watoto wao, alafu sasa sisi. So watoto wao ndo wazazi wetu.
Ni 3. Sasa imagine bado hiyo effect bado tunai feel juu ya au tu decision yao. Juu wao ndo waliachia mashamba nzuri.
Oh, like ondo.
Wengine wakaachwa bila place na wao wako na acres and acres and acres and acres and acres. Juu hiyo akarudi back to your greed tu ya mtu kufanyia mtu mwenzake hivyo.
Ni greed ama ni
greed? Mbona umechukua mashamba yote? Kuogopa? Mbona umechukua hiyo mashamba yote? Kama angekuwa na need hizo mashamba na kuwa rich, awaambie achuje na arudishie watu wake.
Oh, unaongelea like after wazungu wameenda akapewa hizo shamba.
Azii ndio apewe shamba. Yaani walipiga deal. Akawambia ni tukistep utachukua hii situende. Ya kakuoke nayo. But in return hizi ma vitu mtakuwa mna export to sisi.
Yo deal ilifanyongo yo time ilifikiri yo kitu ilikuja ku happen juzi.
Hii yo kitu japen juzi. Yo kitu imekua. Like kutrade tunatrade na wao.
Na wao na ni vitu zetu.
Alafu wana iprocess wanaturudishia. I make sense at all. Imagine.
Oh, liwa kushu. Sasa unacheki. Yo Kenya nasema tunafaa tujitoe from colonially kwa colonized by mind. Ni tu hatuna like mauma yetu. Sijui kama unaelewa. Like unavile wewe na Omras na mimi tunaweza fikiria in that direction.
See, of course kuna watu wengine tunahitaji
like no kusoma hakuna hakuna mse anaweza stand up atoke aanze ku make kitu a whole movement and a whole organization ama institute yenye na deal.
Si inaanza tu wanonwa kwa venye tunaongea.
Sasa wanonwa badi na kuongea tu ipas.
And then, kuna ma influencers wako. But, okay, tutoke kwa yu ras. But, watu wenye wakona platforms big yu wenye wanaongea against hii agenda squeeze na pushio. Enye, tseme, like ku weaken watu. So wana push tu agenda flani. Ndo tukue, yani, tuweze kuitikia everything. Like, unona adisikuzi, wezi speak against, seme kitu kama, seme adi LGBTQ.
Adisivu, angalia hata nini. angalia yeah. compare inaitwa jini ni ya kitambo Simpsons na cartoons za size hizi unaweza kulikuwa nizo huma za hizi vitu yenye size ukeka kwa nini itakuwa banned
itakuwa banned exactly ndio hiyo sasa wana limit kitu wewe unaweza fikiria yani wanakuambia uwezi fikiria in this line lazima ufikirie hivi wana sawa na guide like ndio maana na dai watu wenye si strong wana dai mko weak ndio muweze ku controlio exactly yeah. So wana dai venye mimi naona wana dai men wakuwe less men less manly na females wakuwe less feminine juu mkiwa na males na kama family ndio ina raise
watu wao kuna
man
na,
exactly sindio hao ndo wana raise watu wao wana grow up kwa fiti so ukiharibu hiyo unit ya family
yeah.
ulete mashida
if hii kitu wasea hata wako neat like tujaribu kurudi to like we work together watu normal if I may say tujaribu kurudisha vitu vile zilikuwa the say how to win cuz like unaka size wanajaribu ku nini inaitwaje staff ma single mother like una kwa raised na single mother imekuwa more
kutoa imekuwa common
na like hadi msa feel ni normal like but unacheki na inafanya kama boy ukiraisiwa na mother like utakuwa less manly sijui kone as much as
kukosea hiyo father figure of course itafanya ukose kuwa juu na father figure
reduce patriarchy vibaya sana itaimaliza actually
hiyo patriarchy ni mbaya in sense of ya oppression ya women but kwa women wako na equal joto hizi kuwa equal like tuko different
like,
kuna vitu men wanaweza fanya kama tuko like biologically stronger and stuff so vitu kama kuwork kwa minds
hiyo tu itabaki
na kuwa soldiers hiyo ni vitu za men
as much as mtapeleka women
afai kwa mimi naona hadi place ka Ukraine hakuna feminism sai hiyo movement yao hii toxic mimi ni feminist niko na sister man a mother siezi dai wao wakose wakuwe treated vibaya but hii modern feminism ni men wana ni gender war exactly
kuna difference ya una bob kuna vile naweza taka kukusaidia ugrow I mean mwenyewe unaweza taka kujisaidia kugrow na kuna venye unaweza taka kunifanya niende chini ndo wao feel umegrow sijui kwa nani like
ni ku put down ni feel superior
feel superior but eh. Sasa instead of all can you afanye ni kama bob ujiinue like usi interfere na mimi like usi jaribu kunirudisha chini ndo ufeel uko juu yangu like wewe mwenyewe tu try to bring ukwe sijui usume get kana jaribu kusema huja get
endelea likupate
like unaona kuna feminists na kuna saa like the rest of us so feminists wanajaribu ku instead of kupush agenda yao ya wao kupata
wao women wakuwe equal
wana whatever they want wao kupatiwa like wa push hiyo wao wana dai ku
let a men chini
so na geta
ni mirada si ndio mimi ni feminism inamaanisha kuwa feminist inamaanisha mtu anadai equal rights equal, kwa women
yeah.
But hii modern feminism ni toxic in the sense that wanadai like wana ni kama ile kusema like wanasema men ni shit like kwamba marada
we don't need a man in
exactly na hiyo ni wrong like this sister is society yote imejengwa la men
nata si vondo
hadi wewe sema you don't need a man any
life na ulikuwa na baba
bro hiyo ni so ni so weird
like ulikuwa na father like set ulizaliwa na Holy Spirit
ni weird anyway nilikuwa nasema nini before to digress nyo tunakuwa na story 1 million tulikuwa story anyway tuendelee tuna ile easy kupush agenda na kufanya tukose ku stand up for yourself and stuff so wanafanya hivyo ndo maana wanapusha agenda fulani na ukiongea against your agenda wewe unafau
unatafutiwa
kama msanii wa Russell Brand sijui kama unamjua unasikizanga like conversational content kama podcast na hizo vitu.
Mimi na
pia wewe ndo unaambia nanga au sikiza hii. Tomsa kuna show yake. Iko platform inaitwa Rumble ni wa UK. Platform inaitwa Rumble. Sana ongeleanga like kuhusu tu society. Sasa akaanza ku recently ndo ameanza kuongea sana. Na ikaanza ku gain traction. Juu ya vitu kama unajua Pfizer.
Yeah, COVID.
Sasa Pfizer wali 2020 ukiangalia stats wali make walikuwa na make wali make $100 billion profit from pandemic. Sasa akaanza kuuliza kama hii system mtu anaweza get richer by through hizi ma pandemics na ma wars na ma conflicts ni na stop from ku create hizi wars na pandemics. So ameshinda milio story tu na ki call out watu aka gain traction kiasi
mebamba
nini charge Chris juu amechajiwa na sexual assault sijui nini sexual whatever. Yani entire time akiwa na hiyo platform sijui kutoka lini hakuna kitu imetokea, but sasa hivi ameanza ku speak out nini ikakam hiyo charge ikakam. And then kitu kingine ndo ikanionyesha yeye sasa wanadai kunyamazisha watu wasiongee anything. Ni sasa ni wa UK sijui mseme fulani wa parliament ya UK aka send letter to CEO wa Rumble hii platform yenye umsesho yake iko kamwambia wanadai ku confirm kama ameban umse na wamemdemonetize hadi sasa wajali kuhusu content yake. Ni wamemdemonetize make any money alafu ndo asiweze ku fight back juu una need
pesa
ku fight back ma lawyers and stuff na hizo. So anasema wana we make sure asipate akwe vulnerable kabisa ndo aweze ku unajisa akiwa vulnerable anaweza saa kukontroliwa. So ndo nikona ka gava ina demand kitu kaa hiyo nini basi
tukiongelea stuff yote inamaanisha this kunawa ni kina nani hasa ndo anafanya hizi vitu
au the 1%. Si kuna wenye wana control tu like hii movement yote hadi mimi naona wenye wana push.
Zaidi uwezi niambia wasi wana push modern feminism. Uwezi niambia wote ni
genuine
ni female.
Si wote female.
Kwa kuna men wako na
sana. Wako na sindo nakwambia sasa kila kitu siku hizi ni transactional. Like ni lazima kuna mtu ana benefit from hiyo yote. Kama Black Lives Matter yo movement ilianza ilianza poa but then ikakuwa corrupted ukiona umso wa BLM mwenye au ma activists wale walianzisha hii stuff wakaanza kuembezzle funds wananunua ma mansions wanakuwa richer.
But me think kenye nafanyanga mtu atake kusaidia nilete manati pia like kuna saizi hiyo team utapo hiyo chance uko kwa hiyo sasa tume kama saizi vile kila mse ulia shida kuhusu gava yetu ya Kenya. Sijui Ruto amefanya hii Ruto amefanya. Wewe sasa tume Bobu wewe kwa hiyo presidency. Pia wewe like obvious utakuwa na utafanya Kenya watu wanataka. So obvious hata kama
unaka
ama vile unaona vile
kufanya Kenya watu nitafanya what's best. Unajua kitu kwanza pia ndo maana sipendai ku speak on politics. Juu unajua tuelewi vitu mingi.
Hatujui the
inside. Hatuelewi unajua yeye labda anakuwa controlled by outside. Kama US sikuizi akanaona akifanya vitu weird like amepeleka polisi Haiti. Like unaona sasa inaonekana like uwezi jua nini happen behind closed doors. Ndo maana si speaking on
politics.
Politics juu yeye anaweza kuwa controlled.
Depression iko hapo.
Juu pia vitu zingine ka economy si normal citizens atuelewi economy atuelewi inflation atuelewi so ndo maana
basic knowledge
about sasa wewe tunaona tu tax ime increase
unalia shida
whereas tuko na madeni nini zinapanda everywhere like
but sasa unaona
inflation iko everywhere kwa dunia
hadi ya hii ya mafuta nimecheki
si ndio hiyo iko kila mahali kwa dunia ni sisi sasa tuko ile yenye tuko ignorant na si hatujui hivi ndio maana
na tuko na mtu wa quick like unaona kila mtu utafuta
blame. Exactly. So, like, kuna saa point of blame government. Ni government imekosa.
But zio guys pia say ati government
PS, wao si ati wako sawa, wanafanya vitu weird. But then again ndo maana sezi eka all blame on them juu mimi ningekuwa in position ninge fix whatever it.
Ndio kwa maana mimi personally siwezi jiweka kwa position ya kuwa president wa Kenya. Because like najijua personally hii siwezi withstand your pressure. Mimi sababu Bob siwezi ulikuja na deal fit. Na nitapiga hesabu niangalie maisha yangu. Juu sasa personally siwezi kubali ati kitu kama kukufia nchi.
Ndio sasa
so ndio maana siwezi jiweka kwa position kayo. Unaona? So
ndo maana wana dai leaders ka wewe unarada.
Eh wana dai sana ndo kwa maana sisi jiweka hapo juna joasi.
Wa dai leaders ka Gaddafi na kina Selassie.
Wana dai mtu kama mimi. Ndo kwa maana mimi personally sisi enda kujiweka hapo juna jua nita let down Africa mzima niwaangushe. So better ni back behind the scenes tukipush tu agenda pole pole. Unaweza tukipata wewe Bob unaweza kuwa preso.
Mimi naweza dai.
Naweza dai. Eh so unaweza mimi ni back ni tukipush sawa seka wewe like najua. Hakuna msa atani kujianga, akiniambia. Sijui akitaka kuniambia, like kuni-influence nifuate fulani. Tunaona, so hapo nitakuwa na position ya kufikiria kivyangu. Ndio kwa maana siwezi taka kuwa kwa position kaya prezi. Hey, nilikuwa na hiyo
dreams. But unafaa kuwa mtu.
Nilikuwa na hizo dreams.
Ndio kwa hiyo prezi unafaa kuwa mtu.
Alafu pia, unaona hii yenye, nilikuja kulan. Kitambo nilikuwa nasema hiyo, like unaona tuseme vile tunateseka juu ya gava juu ya hizi the hizi agenda sana push hizi ma wars inaendelea in the world alafu ukai ukijiambia position niko siwezi fanya kitu uache ikuwe vile itakuwa like hiyo ndo like hiyo kitu ni kitu mbaya kwa nayo kwa akili yako like usifikiria like uwezi like usai kwa inaitwaje usai kubali ati cause ina happen hivyo so like let it be juu uwezi fanya zi kama ni mbaya sema ni mbaya na ujaribu ku find way of kusuluhisha hiyo kitu like usikwe tu ignorant like kama ni gavana inaenda vibaya ujua Kenya inaendelea Kenya jua vile tunaweza saidika like jua Kenya inaendelea in the world una vile hii inaniumanga unapata msi unataka unamuuliza kitu yote kuhusu what's going on in the world yeye anajua tu vile TikTok trend mpya like hiyo kitu for size hii dunia size hiyo ndo kitu anataka by the way
wanadai hivyo ndo wanadai wakuwe occupied wafanye vitu wewe ujui vitu zinaendelea but
zinaendelea huko kwa TikTok
vitu zina affect maisha yako wadai ujue but TikTok wanadai ukue hooked up
so guys mimi naona mimi Kenyaneza juu sina knowledge mingi ile knowledge niko nani kidogo sana lakini mimi nitawasho hivyo like jaribu tu kwa jua Kenya inaendelea jaribu ku think of ways inaweza help hata kama uta help but utakuwa huko like una think hiyo line
so ni kwetu nini knowledgeable
like na utafute knowledge pia usikae tu man so utapiga story gani kipatana na
piga story ya TikTok trend na Nairobi gossip ame post juu nini bro like kuwa mtu nseme jikuwa mtu interesting like wewe ni mtu interesting ukikaa chini na mtu
unaweza piga story yoyote
unaka tulikaa chini na huu mraa 6 hours bro tunaongea
ngoja tu kuna msange fika hapo aanze kuongea kiasi amput off aambia sawa acha mimi niende like
kuna msange kuja ange step
aende aambie mse kuna mse fulani amepata niko
na
sack
msana na story mingi like but yana dai kuongelea madem
ndo hiyo
bro ni kwetu
hii generation yetu kuna watu like wanafikiria vizuri
siasi mimi nafikiri mimi okay sisi sema niko ati
perfect
sisi sema niko perfect but na try
najaribu
like, kujibeta unarada seti niko ignorant okay niko ignorant to in some things sisi sema najua everything but si niko open to learn thing ndo maana siwezi singeenda hapo nianze kumwambia hapana achana ka decent oh nini na respect nini yake na nasikiza side yake na mimi namwambia side yangu una rad sina kwa conversation like beneficial to exchange ideas na nini set ina put down idea yake juu mimi disagree nayo hiyo ndo kitu squeeze na juu ati juu mimi support hiyo movement LGBT nakuwa canceled, na rada mimi si believe in you. Mimi na believe kama mtu a believe in you. Si ni sawa, si lazima uagree na mtu kila kitu. Hauwezi agree na mtu kila kitu.
Tuanze kukua na beef na vegans juu like
hauwezi agree na mtu kila kitu. Lazima kuna kitu mta disagree on, na ni mu accept hiyo rahisi. Bro, like hiyo ni kitu.
Yani, we have like ni life. Mm. Like, kuna vitu zenye iko kwa life yenye hatuwezi change. Hakuna vile unaweza niambia Bob leo ati sasa kila kitu yenye naambiwa nakubali vile iko. Kuna vitu obvious mi personally nda.
Si ulipewa kilije hiyo reason ndio ufikirie.
Ungekuwa sio tena kama ng'ombe.
Tunaambiwa enda hivi, enda hivi. Exactly. Ulipewa kili ndio ufikirie.
Na ndo kwa manadi sasa hizi unacheki hii the same thing tulikuwa tunasema kuhusu hii social media inafanya ina brainwash. Sasa sana kwa tu so much attached to their phones, watch TikTok, Instagram, nini.
So like ndo maana mimi nimetoka gram ski.
Bize ndo na realize jana ukipost.
Nimetoka gram. Nimetoka gram juu hivyo tu.
Like unaona sasa hii time.
Like unaona kama watu wameadi like mkipatana mahali mketi kama youth. Ukiangalia watu seti watakuwa naongea.
Kwa simu. Na kama hata wana hadi ukiona watajifanya ku have fun wa record.
Eh una rada ndo post.
Because kuna wase mimi najua maboys wangu wengi wenye wanajibamba juu ya nini? Juu ya social media like yeah yuko hapo for the moment. Okay, muta collect memories for fun but wow. Yeah, yako hapo kupatia Snapchat yake
kesha
watu wazee walienda sherehe, tukienda menda sherehe. Like alafu
ndio sasa unafau
ujili upunguze hizo like social
like
media
like inaitwa dopamine detox. Una detox. Una ka kuna time nilikaa ijika 3 months nje like ndani siwezi fanya hivyo.
Okay, mimi personally siwezi.
Unaweza mimi nilifanya 3 months nimekaa iji hadi ndo nikarudi nikashangaa ndo hadi siku hizi like si, unajua kitambo nilikuwa like acha ni post story tena watch story tena nifanye hivi nikatoka gram nikarudi gram tena niko like sina hadi anything sina interest then, na hadi like TikTok niko nayo kwa simu ndio mpo wangu anitumie TikToks. Niko TikTok ndo alitumie TikToks.
Nango janga kuscroll hivi ni check message ya TikTok kutoka kwake ndo nifungue nione.
Like yani yeye ndo alifanyinge. Yani TikTok siendangi kwa kuwatch. Naonanga tu sent. Ametuma hii naenda na watch TikTok na react.
Bas.
Una rada. Sasa ndio hiyo sadi nikajitoa from hiyo ile need ati oh lazima ni. So hadi mimi ndo maana hiyo saa hii mimi nikienda mali nipatane na msee. Tutaongea na huyo msee. Sieti nitakuwa hapo nimekaa hapo kwa simu yangu.
Alafu
tumenyamaziana.
Au audio reply ufanye like.
Una rada ni nitaka simu yangu nje ni kwa interested tu
kwa maana unaona wazee wetu walikuwa so ni so easy for them to interact with anyone.
Exactly, yeah. Jua like, walikuwa hako na hizo vitu. Walikuwa wanapatana kwanza
mzangu. Kwa sababu mimi najua kuna time especially nikiwa high school. Nilikuwa naweza Bob naweza piga new story kwa simu. Like unaweza fikiri sijui mimi mse vibes vibaya lakini tukifika kwa ground
umetulia. Si ndio sasa imefanya watu wakue
introverted ama kitu
itoje
introverted
uko itoje bro hiyo jina iko hapo la sasa mbona hii haiko uko kwa antisocial bro nilikuwa nimesaka so watu wame kwa antisocial geo stuff like waki like simu ni escape like wadai yo discomfort ya niko malis kuna watu sijui
unajua the knowledge unapatanga from hours random unapatana nao kwa streets ni mingi.
Yes, ndo nasema kwa rasmi tumeongea
unapata mseka huyo knowledge yake hadi labda kutoa kwa social media
selto from somewhere experience life
books,
mtu wewe
alitoa huko like hakutoa sijui aliona mseya ati amefanya like ni kitu real like see unajua siku hizi vitu mingi kwa social media ni scripted so like ukiniambia stories za vitu zile
social media kwanza pia iko na vitu fake ina
yes ndio hiyo like so unapata story unanipatia si legit but some say hours are random wa huku nje hata sako yako na kabamba yake mseye hiyo story anasikizanga ni kwa radio labda sana jua anajua a lot.
I was scared me you know like I didn't care na do. Naweza dai kwa tu na katukululu.
I see.
Yani hadi mnaweza tense unashangaa eh. Brother, si ati sina smartphone, juu sina do. Ni choice yangu ndio maana sina smartphone.
Yeah, yeah, lazima uko na kupiga picha mzee. So utapiga picha na nini?
Macho yangu si collaborate.
Kwa nini day memories?
Kulisila akili, sila kumbuka. Kuonyesha
kwa nini unaonyesha mtoto wako hebu saingeni kwa akili yangu muone, muone
vile. Ah, hiyo basi naachia bibi. Bibi ndo atapiga mapicha hizo. Mimi yangu itakuwa.
Okay, wewe unajua sasa mimi ni yangu lazima tu niko na smartphone. Profession yangu haikubali kuwa na katululu. By the way, sasa utakuwa jina lakini zi labda
utaji computer.
Hizi utawezi kabila.
Yeah, nasema hiyo ninasema sitakuwa ati hiyo ndo my only phone but nitakuwa na katululu. Lazima niko na katululu. Nishasema lazima niko na flip phone. Hiyo
ni rahisi kwani sadi size
ukina. Na hiyo ndo main phone.
Oh like
you know ukinipigia
chai kwa nyumba
wewe eh nienda na juu hiyo ndo inapigio yani wetu mimi usiniongeleshe kwa text ni your time
wewe kama unataka
kulipa kwa dai kunipata nipigie una rada hiyo design
niona tune in hapo spot si Spotify YouTube ndakuwa kuna nikaendish content zangu sasa mkidai kuniona mbona msinipigie msini text
angalie hapo comment section
Takana ali like comment. Bro, bro ile do yangu rada. Nakwambia
wewe hapo comment hapo kwa comment section tu hapo ndo utampata. But your design. Yaani naishi, yani mimi sijali sijali venye unaniona. Hatuna ni judge juu venye niko na nini. Mimi na enjoy kuwa nayo.
Alafu hadi unaona mimi parents wangu pia aliniambia like I mean walini raise siko much invested in posting shit kwa social media like si lazima ushare your whole
life exactly
kwa social media like limits wewe post ile tu once in a while
social unajua social media pe watu pressure juu like hakuna mtu atapost bad sides of them social media kila mtu atapost side ile nzuri hakuna mtu atapost vitu mbaya
siku sina food bana na pia nikaenda high
end si ndio hiyo sasa like no mind hiyo inakupea pressure una dhani hiyo ni maisha ya mtu ati kila siku kuna vitu wakoonyeshi
pia wewe unafanyanga seti wewe pia si obvious uwezi kwa ule maisha yako unateseka daily obvious kuna ile day unakula raha na obvious hakuna mtu kula raha Monday to Friday
lazima upate dark days
jo lazima upate siku za kutii
jo
lakini mimi tunaandika siku hizi if nikiwa na kitu either mimi na relate ama tuna relate mimi na wewe Bob ama na waseka watatu kwa contact list yangu sitaenda kuipost kwa status
utanitumie
natumia tu
hao eh nilikuwa lolo nilitumia ma reels nilikuwa lolo tu hapo reel best tu
watu reel like naona sio rangi hajani post na watu nataka waone
kitu au kuna tag hadi mimi by the way
hadi vitu mingi siku hizi like picha napiga zenye like tuseme tumeenda mahali out nini
na hadi nime realize
post na jiambia ah sana postia wasione na natumia tu labda manzi yangu ama like
kitu nime realize hadi ni like mi mamuri ukiwa kain mori wangu atutongea sala kwa
simu
like julajol tapatale atutongea kwa simu but kipatana tuongea tuongea ka tuongea ili 2 hours atasikia wala lakini
tuongea
2 hours lakini kai
hey, bob like tumes bob
tumevaa
na studio leo saa 2
imagine tuko 8 juu yenu guys tunapika bado
we are still cooking.
Unaona kama tumeongea yani ni kitu tulidhani hatuwezi like watu wawili.
Yeah,
but ni juu na cheki ni
ingekuwa sasa tume mimi ni msemo ule mwenye tunaongelea sasa sina story mimi kazi yangu tu ni
okay. Hadi hatunge record.
Ingebidi tuende home.
Tuende tu mtaa. Sasa hiyo ni nini tunaputa? But tumeongea bro side ndo naangalia time. Naona ishafika wana wanashangaa. Wana wao imeenda wapi? Wale
nikuze tumemaza 30 minutes.
Kumbe hiyo tuko wana wao tunaingia wana hawa. Bakisha 1 minute wana wao tumekuwa tu tukiongea. Hivyo ndo maana napenda conversations. Juu inakupeanga tu like an escape from reality yako. Ndo maana di podcast ilianza. Jeyo story.
Like juu kuna a lot na happen saizi kwa hii dunia. Enye si yote ni mzuri like vitu zingine ni so at least ukifika hapo unajiambia vile hiyo kitu mbaya mnaweza hii oh umesema kuhusu ku escape reality hii si ku escape reality sasa ni kujua vile mtaishi nayo
like una rad days unaona kama
hatuwezi kwambia tu wewe usijaa like unaona una escape reality but
si bai unaona bai hadi kusikia msia anapitia kitu wewe unapitia inakufanya utulie unaona ni hadi amepitia by the way so siko alone in this unaona
alafu pia usikuwa na pressure ati we are still young like unajua audience wetu wengi ni ERG yetu sindio so like
kuna wasa wako 35 nimeona na tusikia
sana au big up to us
big up man
lakini nasema like kuna ile pressure flani juzi nimekaa nimefikiria najamba paka size sijaanza ku earn like vile nilikuwa next date nini hizo stuff like najipea pressure then msia flani akaniuliza age yangu hadi yako like hii stuff yote ilikuwa kwa brain like tu nilikuwa nafikiria nilikuwa na fan to tu maisha yangu then msia akaniuliza kuhusu age yangu sio oh like alikuwa anapiga story diff cause hey, na by the way unakuanga how old and kawaambia eh ndo sababu ina ni hit bro kumbe bado mimi ni myang hivi like
but I'm gonna make it too crazy hadi mimi mwa hiyo situation mwayo pigwa na hiyo press sana jiuliza ilikuwa actually ilikuwa gym your day hiyo morning
na feel motivated
sasa niko niko hapo tu manzi hadi na workout tu fala na feel tu fala sasa niko hapo tu hadi nikachuja mapema nikaenda changing room huyu trainer anapita yani atuongeangi hivyo sana but anapita na simama abrapa ananisimamisha anakaa hapo ananiangalia aniambia sijui mbona na feel kuongelesha lakini acha nikwambie akanipea poma akaongea na mimi akaniambia wewe ni young usiwori kuhusu future nini jitume tu saa hii nini kashangaa bro yote sasa wewe imetoka hapo ndo nikaanza kuona yenyewe bro mungu
lakini sijui kama kwa
jioni so hiyo si coincidence hiyo ni so bro hadi nilikaa hapo nikashangaa hiyo ni imehappen
see but me hadi nime notice okay sijui kama ni me solo but size zingine za encounter kitu kwa life yangu then nikienda reels nikiangalia Instagram reels
uipate
napata reel yenye inaongelea same shit as kitu ulikuwa na feel ama na inakupea solution to it ama inakufanya feel worse
any god
Like maybe
God and I speak through either. Neither speak through anyone or anything. Ni noma. Tunye tumongi.
Imekuwa real.
Imekuwa real, a real episode. Mana di nime. Sayi nime kick back, nime lalia kiti. Naangalia ceiling. Bro, enyo, ukiangalia ceiling, unajua yo conversation likuwa.
Kwa sawa.
Kwa noma.
Anyways, I hope kenye tumewaambia mta learn from it. Mgenye mnaona it makes sense pia mtuambie. Tuna take both sides.
Tuna take.
Kama
zingine. Kama kuboto, mime kubo.
We tuambie tu ime kubo. Si tuko sawa. Hata kenya kubwe sikiza tu. Hiyo ndo. Ime tume nini?
Yeah, guys. Ilikuwa tume miss kuongea.
Kuongea.
So, yeah, see you guys next time. Tune in. Thank you for listening.
Bye.
Bye.
Could surely record this.